mamani shobora byose kupi neza yawe ibyo wakoze Golgotha nacho nakwitura isi yose nekijikuvuga majwi yacu akuririmbe Thank you.